iDA icele ukhomishana wamalungelo abantu baseSouth Africa ukuthi ahlaziye kabanzi ngophenyo lwayo mayelana nenkinga eqhubekayo yokungakhokhwa kwezibonelelo zikahulumeni iSouth African Social Security Agency. Onyaka odlule iDA yafaka isikhalo kukhomishane kulandela uxhaxha lwezibonelelo ezingakhokhwanga ezashiya amakhulu ngamakhulu ezinkulungwane zabathola izibonelelo zikahulumeni besengcindezini. Ukwehluleka kokukhokhwa kwakamuva osekushiya abahlomuli abangu-150,000 bengakhokhelwanga ngoJanuwari akuyona nje kuphela inkomba yokungashayi abantulayo indiva bakuleli usasa nongqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi uNkosazane Lindiwe Zulu, kodwa kufanele kugqugquzele ukhomishane wamalungelo abantu ukuthi aphothule uphenyo lwakhe ngokushesha. Umgomo we-DA wokuthuthukiswa komphakathi unezincomo ezinohlonze zokweseka kangcono izakhamuzi ezisengcindezini.